tiyeni 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 muntu nendi kuyenda chose angongola chuluka ndungo funa ndi mwina ndi wale mavuto muntu ne mutu sizi kuyenda mavuto achuluka ndiye ndungo funa ndi mamoa ndi gagone kuti mwina ndi wale mavuto muntu ne ndi kuyenda chose angongole achuluka ndungo funa ndi mamoa ndi gagone kuti mwina ndi wale mavuto muntu ne mutu sizi kuyenda mavuto achuluka ndungo funa ndi mamoa ndi gagone kuti mwina ndi wale mavuto ndiye ndi ndani andipatse plani lelo ndi ndani yemwe andipatse plani
Yeah.